What a mighty blessing today.
Ni baraka kuu iliyoje siku ya leo.
That the Lord would allow us to be here.
Ya kwamba Bwana anaweza kuturuhusu tuwe hapa.
And speak about the coming of the Lamb of God.
Na tunene kuhusu kuja kwa mwana kondoo wa Mungu.
The next segment I want to handle is the mighty conversation with the Lord.
Awamu ifuatayo ninayotaka kushughulikia ni mazungumzo makuu pamoja na Bwana.
I want to talk to you about the mighty conversation the Lord had with me on June 29th, 2008.
Ningependa kuwaneneni kuhusu mazungumzo makuu ambayo Bwana alikuwa nayo pamoja nami tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2008.
At about 3 o'clock in the night.
Yapata saa 9 za usiku.
I saw the visions of the Lord.
Niliona maono ya Bwana.
And in that vision the Lord lifted me up.
Na katika hayo maono Bwana aliniinua juu.
And then I saw a stretch of land.
Na kisha nikaona inji kubwa.
I saw a tremendous stretch of land, a plain, it looked like a plain.
Nikaona inji pana na ilikaa kama inji tambarare.
And then the Lord, he moved me across the plain. I could see across, as I was moving, I could see I was moving across the plain.
Alafu,
even as he lifted me.
Alafu Bwana akanisababisha nienende katika hiyo inji tambarare, na ningeweza kuona kote katika huo utambarare, hata alipo niinua juu.
And then I saw very green grass.
Alafu nikaona nyasi ya rangi ya kijani kibichi sana.
In fact, the grass I saw is almost dark green in color.
Na hakika ile nyasi niliona, rangi yake ni karibu rangi ya kijani kibichi ambayo ina uzito mwingi.
And it looked like very healthy grass.
Na ilikaa kama nyasi yenye afya sana.
It was very succulent.
Ilikuwa nono sana na yenye maji maji.
Hallelujah. And so, as the Lord took me closer to it, he made me know that at the end to this plain where the green grass was, there was a river.
Na wakati Bwana alinipeleka karibu na hiyo nyasi, alinisababisha nijue ya kwamba mwishoni mwa hii nyasi kulikuwa na mto.
And so the grass I saw almost looked like same height, same size.
Na ile nyasi niliona ilikuwa karibu kimo sawa na hata pia kiwango sawa.
And he allowed me to see the stretch on the left hand side which went very very far, and the stretch on the right hand side which went far.
Na alinisababisha niweze kuona upana ule upande wa kulia ambao ulienda mbali sana, na hata pia upana upande wa kushoto ambao pia ulienda mbali.
And then when I was moving close to where the river was,
na wakati nilikuwa nasonga karibu na pale mahali ambako mto ulikuwa,
he also made me know that that river somehow made the grass very healthy. That's why they looked very succulent.
Alinisababisha pia nijue ya kwamba huo mto ndio ulisababisha nyasi iwe yenye afya sana, ndio maana ilikuwa na nyama nyama, ilikuwa nono.
And then after that the voice of the Lord coming again from my right hand side.
Na baada ya hapo sauti ya Bwana tena ikitoka upande wa mkono wangu wa kulia.
He said, look and see the sheep on the mountain.
Akasema tazama uwaone kondoo juu ya mlima.
So at that time I lifted my head up.
Kwa hivyo wakati huo nikainua kichwa changu juu.
And immediately I lifted my head up to see.
Na punde nilipoinua kichwa changu kuweza kuona.
Then I realized that actually a mountain demarcated the whole of this grass. There was a mountain that surrounded it from my front.
Sasa nikaona kwamba kulikuwa na mlima ambao ulizingira nyasi hiyo. Kulikuwa na mlima ambao ulizingira hiyo nyasi kutoka upande wa mbele.
The mountain began from a near right hand side in front of me and went up to right the front that I faced, and it went all the way to extreme left.
Huo mlima ulianzia upande wa kulia kidogo na ukakuja mpaka moja kwa moja upande ambao nilikuwa nimetazama, na pia ukapanuka mpaka upande huu wa kushoto.
And the mountain had many slopes.
Na huo mlima ulikuwa na miteremko mingi.
And when I looked up, I saw the sheep on the mountain.
Na nilipotazama juu nikawaona kondoo juu ya mlima.
The sheep I saw were whitish.
Kondoo niliowaona walikuwa weupe weupe.
And they were walking and looking here, walking here, here, here. coming here, eating, trying to here, such here again, coming back this way, moving this way. There was a lot of movement on the mountain. So tremendous movement. If you looked at the whole mountain and all the sheep, there was such a heavy movement going on.
Na wale kondoo niliokuwa nawaona walikuwa wanatembea hapa, wanakulakula hapa, wanatembea, wanakulakula. Na kwa hivyo ule mtazamo niliona ni ya kwamba kulikuwa na kusonga kuku sana pale juu ya mlima kati ya wale kondoo.
When I looked at all the sheep, it was a lot of movement. Each sheep was moving here, looking for this one, coming this way, coming back again, going that way, eating here, moving this way. There was so much movement, I was so shocked. Every sheep was moving.
Nilipo watazama wale kondoo, niliona kusonga songa kwingi. Kila kondoo alikuwa nasonga hapa, nakula hapa, nasonga songa hapa, nakula hapa hapa. Kwa hivyo nilipokuwa natazama niliona kusonga kuku sana na nikashangazwa sana.
And then I woke up from that dream.
Na kisha nikaamka kutoka kwa hiyo ndoto.
It took me about 10 minutes to realize what I had seen.
Ilinigharimu kama dakika 10 hivi kuweza kutambua kila ambacho nilikuwa nimekiona.
And then I realized the Lord has spoken so mightily to the church.
Na kisha nikafahamu kwamba Bwana alikuwa amenena kwa njia kuu sana kwa kanisa.
And then immediately I began to understand.
Na kisha punde tu nikaanza kuelewa.
That the sheep he showed me were the sheep of Christ.
Ya kwamba kondoo alionionyesha walikuwa kondoo wa Kristo.
And they were up the mountain slopes.
Na walikuwa juu katika zile pande za mlima.
And that mountain slope is very dry, had many rocks.
Na ule upande wa mlima ulikuwa kavu sana, ulikuwa na miamba mingi.
That's why they were moving very fast, looking for anything green they can eat.
Ndio maana walikuwa wanasonga kwa haraka sana wakitafuta chochote kibichi kula.
And they were moving, looking with their nose, knocking stones, opening stones with their nose and trying to eat anything that is green.
Na walikuwa wanasonga-songa wakigonga midomo yao juu ya miamba wakati wanafungua midomo yao ili kuweza kula chochote ambacho ni kibichi.
And then I realized that the Lord had shown me his sheep that are scattered.
Na hivyo nikagundua ya kwamba Bwana alikuwa amenionyesha kondoo wake ambao wametawanyika.
And the sheep are up the mountain slopes.
Na wale kondoo wako juu ya upande wa mlima.
And the grass I was seeing down in the plain.
Na nyasi niliyokuwa naona pale chini katika inji tambarare.
Actually that is the pastures of the Lord.
Hakika hicho ni malisho ya Bwana.
That is the grass for feeding his sheep, his pastures.
Hiyo ni nyasi ya kulisha kondoo wake, yani malisho yake.
And there was a river. In fact, the river was at the edge where the grass meets the mountain.
Na kulikuwa na mto, na hakika huo mto ulikuwa mpakani pale ambako nyasi inakutana na mlima.
The river was at the bottom of the mountain.
Mto ulikuwa chini pale chini ya mlima.
And so I began to understand that the Lord has shown me the sheep that are scattered and starved.
Na hivyo nikaanza kuelewa ya kwamba Bwana alikuwa amenionyesha kondoo ambao wametawanyika na wamekuwa na hali ya kukosa chakula.
And they are looking, they are going around looking for anything in the name of food to eat it. Anything green they ate.
Na wanazunguka wanaenda kote kote wakitafuta chakula chochote kukila. Chochote cha rangi ya kijani kibichi walikula.
And they are spending a lot of energy, a lot of effort in looking for this food that they may eat. They are so hungry for food.
Na wanatumia nguvu zao nyingi kutafuta hiki chakula ili wakile. Walikuwa na njaa nyingi sana kwa ajili ya chakula.
In the book of Ezekiel.
Kwenye kitabu cha Ezekieli.
I began to understand that the Lord actually spoke to the pastors.
Nikaanza kuelewa kwamba hakika Bwana alinenea wachungaji.
In that vision the Lord spoke straight to the pastors.
Katika hayo maono Bwana alinena moja kwa moja kwa wachungaji.
Because the pastors are the shepherds of his flock.
Maana wachungaji ndio wachungaji wa kondoo zake.
I'm going to read from Ezekiel chapter 34.
Naenda kusoma kwenye kitabu cha Ezekieli mlango wa 34.
So you can understand what the Lord is saying.
Ili uelewe kile ambacho Bwana anasema.
He says here verse 1 onwards.
Nasoma katika Ezekieli mlango wa 34 mstari wa kwanza kuendelea.
He says the word of the Lord came to me.
Anasema neno la Bwana likanijea.
Son of man, prophesy against the shepherds of Israel.
Mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli.
And prophesy and say to them.
Toa unabii uambie.
This is what the sovereign Lord says.
Naam, Bwana Mungu asema hivi,
woe to the shepherds of Israel who only take care of themselves.
Ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe.
And he says, should not the shepherd take care of the flock?
Na anasema je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo?
You eat the curd.
Munawala walionona.
And clothe yourselves with the wool.
Munajivika manyoya.
And slaughter the choice animals.
Munawachinja walionona.
But you do not take care of the flock.
Lakini hamualishi kondoo.
You have not strengthened the weak.
Wagonjwa hamuku watia nguvu.
Or healed the sick.
Wala hamuku waponya wenye maradhi.
Or bound up the injured.
Wala hamuku wafunga waliovunjika.
You have not brought back the strays.
Wala hamuku warudisha waliofukuzwa.
And searched for the lost.
Wala hamuku watafuta waliopotea.
You have ruled them harshly and brutally.
Bali kwa nguvu na kwa ukali mumewatawala.
So they were scattered.
Nao wakatawanyika.
Because there was no shepherd.
Kwa sababu hapakuwa na mchungaji.
And when they were scattered,
na walipotawanyika,
they became food for the wild animals.
Wakawa chakula cha mbwa mwitu.
My sheep wandered over all the mountains.
Kondo zangu walitangatanga katika milima yote.
And on every hill,
na juu ya kila kilima kirefu,
they were scattered over the whole earth.
Kondo zangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia.
And no one searched.
Wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia.
Or looked for them.
Wala kuwatafuta.
Therefore you shepherds hear the word of the Lord.
Basi enyi wachungaji lisikizeni neno la Bwana.
As surely as I live declares the sovereign Lord.
Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu.
Because my flock lack a shepherd.
Kwa sababu kondoo zangu walikuwa mateka.
So has been plundered.
Kondoo zangu wakawa chakula.
And become food for all the wild animals.
Chakula cha wanyama mwitu wote.
And because my shepherds did not search for my flock.
Wala wachungaji wangu hawakutafuta kondoo zangu.
But cared for themselves rather than for my flock.
Bali wachungaji walijilisha wenyewe wala hawakuwalisha kondoo zangu.
Therefore all shepherds hear the word of the Lord.
Kwa sababu hiyo enyi wachungaji lisikieni neno la Bwana.
This is what the sovereign Lord says.
Bwana Mungu asema hivi.
I am against the shepherds.
Tazama mimi ni juu ya wachungaji.
And I will hold them accountable for my flock.
Nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao.
I will remove them from tending the flock.
Nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo.
So that the shepherds can no longer feed themselves.
Nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena.
I'll rescue my flock from their mouths.
Nami nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao.
And it will no longer be food for them.
Wasiwe tena chakula chao.
And all the way down, but listen to me, precious people.
Na kuendelea pale chini, lakini nisikize watu wa dhamani.
On the 29th of June,
tarehe 29 ya mwezi wa sita,
2008, when the Lord showed me this vision,
wakati Bwana alinionyesha haya maono,
at the onset I did not understand the depth of this vision.
Mwanzoni sikuelewa undani wa huu ujumbe.
Again, like you know, when the Lord speaks,
na tena mnavyojua wakati Bwana ananena,
it takes time, then he begins to give revelation on the word.
Inagharimu muda kisha anaanza kutoa ufunuo kuhusiana na neno.
We remember the wedding rings.
Mnakumbuka pete za harusi.
When it started as simple wedding rings.
Wakati ilianza kama pete za harusi tu za kawaida.
And then later it turned out into the purification of the church.
Na hatimaye ikaishia katika utakaso wa kanisa.
That is what the Lord was saying, that time has come that you may be purified like gold.
Hicho ndicho Bwana alikuwa akisema kwamba wakati umefika utakaswe kama dhahabu.
But this was very stunning.
Lakini hii ilikuwa ya kushangaza sana.
Because the way he showed it to me, this message is directly directed to the pastors.
Maana jinsi alivyonionyesha, ujumbe huu umeelekezwa moja kwa moja kwa wachungaji.
You see that there is so much succulent and green pasture down, and he's taking me very high speed in that vision. He lifted me above And I could see very far, as we are seeing, it is very healthy grass, a lot of it.
Unaona ya kwamba kulikuwa na nyasi yenye afya nono sana katika maono, na alikuwa ananipeleka mwendo murefu, na ningeweza kuiona upana wake ilikuwa nyasi yenye afya.
Very succulent and healthy.
Nyasi yenye afya na yenye nyama sana.
Until he said, please lift up your head, and then he said, look and see the sheep on the mountain.
Mpaka aliposema ya kwamba tafadhali inua kichwa chako, akasema tazama na waone kondoo juu ya mlima.
And then I saw a lot of movement of a lot of sheep moving. Each sheep is looking for food.
Alafu nikaona kusonga-songa kwingi kwa kondoo wengi. Kila kondoo anasonga-songa anatafuta chakula.
And up there are rocks.
Na hapo juu kuna mawe.
Now I begin to understand from this scripture that underneath those rocks, some of them have wild animals, beasts that can attack the sheep.
Na sasa naanza kuelewa kutoka kwa kifungu ya kwamba hapo chini ya hiyo miamba, kuna wanyama mwitu ambao wanaweza kuwavamia kondoo na kuwararua.
There are caves up there.
Kuna mapango mule ndani.
And because the sheep are running around, they are scattered already. They are each looking for food, so very easily they fall prey to the beasts.
Na kwa sababu hawa kondoo wamechanganyikiwa, wanatembea hapa na pale, kila moja akitafuta chakula, ni rahisi sana kuanguka mikononi mwa hawa wanyama mwitu.
And so it is a very troubling situation in the church.
Na kwa hivyo ni hali ya kusumbua sana kanisani.
That the Lord may show me this kind of vision in this last hour.
Ya kwamba Bwana anioneshe aina hii ya maono katika saa hii ya mwisho.
It makes one wonder what is wrong with the church of Christ.
Inasababisha mtu ashangae ni nini kibaya na kanisa la Kristo.
The royal bride.
Biharusi wa kifalme.
Royal, going to get married to a kingdom.
Akienda kufanya harusi katika ufalme.
And you see that they are whitish but not white.
Unaona ya kwamba rangi yao ni nyeupe nyeupe lakini sio nyeupe.
And I began to understand that the reason he showed them to me as whitish, meaning they're his sheep. White is holy, white is life.
Na nikaanza kuelewa kwamba maana ambayo kwayo alinionyesha wakiwa weupe weupe ni ya kwamba ni kondoo wake. Weupe ni utakatifu, weupe ni uzima.
Because he is holy, so he is dressed in the white glory, the mighty white gown and the glory of the Lord.
Maana yeye ni mtakatifu, amevikwa katika utukufu, vazi jeupe la utukufu la Mungu.
And he is the one that brought life to man.
Na ndiye aliyeleta uzima kwa binadamu.
And so his life is in the life of the sheep also.
Na kwa hivyo uzima wake umo ndani ya maisha ya kondoo pia.
So the sheep wear the identity of the Messiah.
Kwa hivyo kondoo wanavalia kitambulisho chake Mesia.
But you see that the white is whitish, it's not white.
Lakini unaona kwamba ule weupe ni weupe weupe tu lakini sio nyeupe yenyewe.
Which means they have been contaminated up the hills.
Inayomaanisha wamechafuliwa kule juu kwenye milima.
What is the message the Lord is speaking to the church?
Ujumbe ni upi ambao Bwana ananenea kanisa?
Listen to me very very carefully. If you're writing, you can write this down.
Nisikize kwa makini sana ikiwa unaweza kuandika, andika hii chini.
You know that there was a fountain at the bottom of that mountain.
Tunajua ya kwamba kulikuwa na maji pale chini ya mlima.
And that river is the one that waters the grass that was very succulent and green.
Huo ndio mto ambao maji yake yanamwagia ile nyasi ambayo ilikuwa yenye afya na yenye nyama nyama.
And if they were down here, they would have been healthy and they would have lived healthier. There wouldn't be much trouble looking for food.
Na ikiwa wale kondoo wangekuwa hapa chini, wangekuwa na afya. Wangekuwa na afya nyingi na hawangekuwa na shida ya kutafuta-tafuta chakula.
But now they have been scattered up the mountain.
Lakini sasa wametawanywa juu ya mlima.
And up there you are beasts.
Na hapo juu kuna wanyama mwitu.
That attack and devour them. The devourer is up there.
Ambao wanavamia na kurarua wale kondoo, kurarua kuko kule juu.
Up there is also thirst because there is no river up there.
Pale juu pia kuna kiu, maana hakuna mto pale juu.
The river that the Lord showed me.
Mto ambao Bwana alinionyesha.
That is the river of life that comes from the throne room of God.
Huo ndio mto wa uzima unaotoka katika chumba cha enzi cha Mungu.
And goes to the four ends of the whole known worldwide.
na unaenda katika pembe nne zote za dunia zinazojulikana.
You see, from the beginning there was a river that entered the Garden of Eden.
Mwanzoni kulikuwa na mto ambao ulikuwa unaingia katika bustani ya Edeni.
And then it split into four water heads after.
Alafu kagawanyika katika mito mingine minne.
And he talks so well about the waterhead called Pishon.
Na ananena vyema kabisa kuhusu ule mto ambao unaitwa Pishon.
And he says Pishon was flowing in the land of Havila.
Na anasema Pishon ilikuwa inatiririka katika inji ya Havila.
The land of gold.
Inji ya dhahabu.
And he says, and the gold in that land was good gold.
Na anasema dhahabu katika inji hiyo ilikuwa dhahabu nzuri.
When God says good, that means holy.
Wakati Mungu anasema nzuri, hiyo inamaanisha takatifu.
That river was symbolic of the river of life that is supposed to water the four ends of the earth.
Huo mto ulikuwa unamaanisha mto wa uzima ambao unapaswa kutiririka katika pembe nne zote za dunia.
And so the river that you see in this vision at the bottom of this mountain.
Na kwa hivyo mto unauona katika maono haya chini ya mlima.
That is the river that flows from the temple of God behind the throne room and flows all the way straight into the pastures of the Lord.
Huo ndio mto ambao unatiririka kutoka katika nyuma ya chumba cha enzi cha Mungu na hadi katika malisho ya Bwana.
Into the four ends of the earth.
Katika miisho yote minne ya dunia.
That is the life-giving spirit of the Lord.
Huyo ni roho wa Bwana apeanaye uzima.
Now something tragic seems to have happened.
Lakini kuna jambo hatari ambalo lilikuwa linakaa limetendeka.
The sheep are whitish.
Wale kondoo ni weupe weupe.
That means it all began from that river.
Hiyo inamaanisha yote yalianzia katika huo mto.
And the pastors, the shepherds were with the sheep at that river.
Na wachungaji walikuwa na wale kondoo penye huo mto.
They were gathered.
Walikuwa wamekusanyika.
They were healthy.
Walikuwa wenye afya.
They were white.
Walikuwa weupe.
And then the pastors shepherded them away from the river.
Na kisha wachungaji wakawachunga mbali sana na huo mto.
Unfortunately, on the mountain slopes.
Na kwa bahati mbaya kule kwenye pande wa milima.
Where that river is not.
Ambako huo mto haupo.
Where thirst is.
Ambako pana kiu.
Where the animals that devour the sheep are hidden.
Ambako wanyama mwitu wanaorarua kondoo wamejificha.
And yet here we know that the river of life is bringing life down here instead of the pastors gathering the sheep. By the river of life, they took them away from the river of life.
Na ilhali tujua kwamba hapa chini kuna ule mto unaoleta uzima, na badala ya wachungaji kuwachunga kondoo hapa kwenye mto, wakawachunga wakawatawanya mbali na ule mto.
And the whitish means they have been gradually defiled away from the Lord.
Na ule weupe weupe tu unamaanisha kwamba katika hali ya polepole wamenajisika mbali na Mungu.
And yet this river is the Holy Spirit of the Lord that the church needs to embrace and receive.
Na ilihali huu mto ni Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kanisa linapaswa kukumbatia na kupokea.
Listen to this revelation here.
Sikiza huu ufunuo hapa.
After Jesus had gone to the cross.
Baada ya Yesu kwenda msalabani.
And he went down to the tombs.
Na akaenda chini kule makaburini.
And then he finished, he shut the gates, he closed the gates to death and Hades.
Alafu akamaliza akafunga milango ya kifo na mauti.
Jesus resurrected with so much power and glory.
Yesu akafufuka na uwezo mwingi na utukufu.
But when he came to his disciples,
lakini alipowajia wanafunzi wake,
right before he was raptured at a place called Bethany, which is on the eastern slopes of the Mount of Olives,
kabla anyakuliwe mahali panapoitwa Bethania, ambako pako upande wa mashariki wa milima ya Mizeituni,
at that time he told them, don't leave Jerusalem until power has come from on high.
Wakati huo aliwaambia msiondoke Yerusalemu mpaka nguvu ziwajieni kutoka juu.
And then you shall begin to be witnesses unto me, my witnesses.
Na kisha mtaanza kuwa washuhuda wangu.
You'll be witnesses for me, you'll be my witnesses.
Mtakuwa washuhuda kwangu, mtakuwa washuhuda wangu.
In Samaria.
Samaria.
In Judea.
Judea.
And to the ends of the earth.
Na kwa miisho yote ya dunia.
The Lord had just birthed out the church.
Bwana alikuwa tu amezaa kanisa.
In other words, you can say that the word was already birthed out.
Hapo unaweza kusema kwamba tayari neno lilikuwa limezalishwa.
But there was need for power to propagate the word, to make it dynamic, to make it move.
Lakini kulikuwa na hitaji la nguvu kuweza kufanya neno lenye uwezo la kusonga, neno liwe lenye nguvu.
That power had to be a flowing power that flows, that can flow to the four ends of the earth.
Hizo nguvu zilipaswa kuwa nguvu ambazo zaweza kutiririka. Kutiririka katika misho yote ya dunia.
And that is why on the day of Pentecost,
na ndio maana ile siku ya Pentecoste,
when that power came,
wakati hiyo nguvu ilikuja,
they did not have microphones,
hawakuwa na vipaza sauti.
But Peter stood up,
lakini Petero akasimama,
and said, "Men of Jerusalem,"
akasema watu wa Yerusalemu,
"this very Jesus you have killed,"
huyu Yesu ambaye umemua,
"all these things were spoken of him,"
hivi vitu vyote vilinenwa juu yake,
"and they began to become witnesses unto the Lord,"
na wakaanza kuwa washuhuda kwa Bwana,
"and they began to evangelize the earth,"
na wakaanza kumhubiri Yesu duniani.
And that's why today you have a Bible in Swahili,
na ndio maana leo uko na Biblia yako kwa Kiswahili.
You have a Bible in Spanish,
uko na Biblia yako kwa Uspaniola.
You have a Bible in Russian,
uko na Biblia yako kwa Urusi.
You have a Bible in Kiganda,
uko na Biblia yako kwa Kiganda.
You have a Bible in Kigiriama,
uko na Biblia yako kwa Kigiriama.
You have a Bible in Tanzanian Swahili,
uko na Biblia yako katika Kiswahili cha Tanzania.
The power of the river that comes from the throne of God,
nguvu za mto unaotoka katika kiti cha enzi cha Mungu,
empowered the glorious gospel,
ukatia nguvu kwa ule ujumbe wenye utukufu,
empowered the gospel of our Lord Jesus,
ukatia nguvu injili ya Bwana wetu Yesu Kristo,
and it became glorious,
na ikawa yenye utukufu,
and it started flowing with the power of this river,
na ikaanza kuenea na nguvu za huu mto,
and it reached the four ends of the earth,
na ikafika pembe nne zote za dunia.
It started from the river,
ilianzia kwenye ule mto.
The Lord has taken the church back to the same place,
Bwana amelirejesha kanisa mahali pale pale.
He's asking the pastors,
anawauliza wachungaji,
"How can you drift away from this river?"
Mwawezaje kutoweka mbali na huu mto?
If this is the river that gives you power to be my witnesses, how can you do it without this river?
Ikiwa huu mto ndio unaowapeni nguvu kuwa washuhuda wangu, mwawezaje kutoweka mbali na huu mto?
It is flowing right from the throne room of my Father in heaven,
unatiririka kutoka katika chumba cha enzi cha Mungu Baba wangu wa mbinguni.
And now you receive the first bit of it,
lakini sasa ulipokea sehemu yake ya kwanza,
and you felt that was enough,
na ukasema kwamba hiyo inatosha,
and you started moving the sheep to the mountains,
na ukaanza kuwachukua kondoo kuwapeleka kwenye milima.
The food that is the pasture,
chakula ambacho ndio yale malisho,
that is the bread of life, the word of God,
huo ndio mkate wa uzima, neno la Mungu.
That's why the grass that is near the river is richer grass, it is nourishing grass, it is anointed, empowered by the Holy Spirit.
Ndio maana nyasi iliyo karibu na mto ni nyasi yenye afya, nyasi yenye nguvu, imetiwa nguvu na Roho Mtakatifu.
He's telling the pastors,
anawaambia wachungaji,
"You cannot live off the Holy Spirit,
hamwezi kumuacha Roho Mtakatifu nje.
You cannot drift away from him,
hamwezi kutoweka mbali naye.
You are hurting the sheep,
munawaumiza kondoo,
and you have taken some little water in your cistern,
na mumechukua maji kidogo katika vyombo vyenu.
The cistern, let me describe to you this,
wacha niwaelezeni kuhusu hivi vyombo.
The cistern,
ile vyombo,
in Israel,
kule Israeli,
they carve it out of a wood,
wanaitengeneza kutokana na mbao.
They carve it so well, and it's like a flask, a long flask, and you put some handle, you can hang it on your shoulder.
Wanaitengeza kutoka kwa mti na inakuwa kama flask refu kabisa, na unaweza weka mkono wake.
And you put another wooden stopper so you can block it from the top there when it's full.
Na unaweka kifuniko kingine cha mbao ili uweze kukifunika wakati imejaa.
And so when they first drank from this river,
na kwa hivyo wakati walipokunywa mwanzoni kutoka kwa huu mto,
and remember they covered it with a goat skin or something so it may keep the liquids cool inside.
Na kumbuka wanaifunika na kitu kama ngozi ya mbuzi ili ya kwamba yale maji mle ndani yawe baridi.
Because it's an insulator,
maana ni
to keep, to insulate, not to transmit heat,
maana ni ile ambayo haiwezi pitiza kutoweka kwa joto.
And so when they filled that,
na kwa hivyo wakati waliijaza,
they headed with the sheep to the mountain,
wakaenda na kondoo juu ya mlima.
Let me tell you one thing,
wacha niwaambieni jambo moja.
Hallelujah, somebody listen to me today.
Hallelujah, mtu nisikize leo.
The river of life,
mto wa uzima,
when Jesus met the woman, the Samaritan woman, he met that woman at the well at 12 o'clock.
Wakati Bwana Yesu alimpata yule mwanamke Msamaria, alimpata kwenye kisima saa sita za mchana.
That woman did not go in the morning.
Huyo mwanamke hakuenda asubuhi.
That woman went at midday.
Huyo mwanamke alienda saa sita za mchana.
But at that time, most people fetched the well and it's very deep down now.
Lakini wakati huo watu wengi washachota maji na maji yameteremka yako chini kule kilindini.
You really need to lower the bucket very low to get some water.
Unahitajika kuteremsha ule mtungi chini kabisa ndio upate maji.
But if you understand in the Hebrew language.
Lakini ukielewa katika Kihibrania.
The river of life.
Mto wa uzima.
When Jesus told her, I will give you the living waters.
Wakati Yesu alimwambia kwamba nitakupatia maji ya uzima.
Living water so you may never thirst again.
Maji ya uzima ili kwamba usiwahi kuona kiu tena.
She said, why can't you give it to me now that I may never have to come back here?
Akasema mbona usinipe sasa ili kwamba nisiwahi rejea hapa tena.
Listen to me somebody.
Nisikize mtu.
In the Hebrew language.
Katika lugha ya Kiebrania.
She looked at Jesus as though the Lord was joking with her.
Alimwangalia Bwana Yesu kana kwamba alikuwa anamfanyia mzaha.
Because she asked him now, you are talking about the water of life and you don't have even a bucket, even something for fetching water, and it's now so deep down there.
Maana alimwangalia akasema unanena kuhusu maji ya uzima na hata hauna chombo cha kuchota na maji yako kule chini ndani.
Listen to me somebody.
Nisikize mtu.
The living water.
Maji ya uzima.
That is cold enough to quench your thirst.
Ambayo ni baridi kabisa kutoa kiu chako.
It is the water that flows underneath.
Ni maji ambayo yanatiririka kule chini.
That's why when you dig a well, you dig until you hit the water table, you hit pop, and then the water pops up, gushes out.
Ndio maana wakati unachimba kisima, unachimba mpaka unagonga ile meza ya maji, unaigonga alafu maji yanalipuka pop yanakuja juu.
That rock that you hit before you hit water is called the water table.
Huo mwamba ambao unaugonga kabla upate maji unaitwa meza ya maji.
And then inside you have the groundwater aquifers.
Alafu mle ndani kuna ile groundwater aquifers.
And the water there is moving fast.
Na maji mle ndani yanatiririka kwa kasi sana.
It is the river is moving under the earth here.
Ni mto ambao unatiririka chini ya ardhi.
So when you hit like this the well, it gushes up, pew, it jumps up.
Kwa hivyo wakati unaigonga hivi inalipuka inakuja juu.
It is a living water because it's moving. It has life.
Ni maji ya uzima maana yanatiririka yako na uzima.
It has life, that's why it bubbles up. It comes with the bubbles up of life. It bubbles up with life to the top.
Inatiririka ndio maana inakuja juu na zile hewa za uzima juu.
And it is very cold when you drink it, it quenches your thirst.
Na ni baridi sana ukianywa yanaondoa kiu chako.
But they fetched water here and they put in their cisterns and they went to the mountain top with the sheep.
Lakini walichota maji hapa wakaweka katika vyombo vyao na wakaenda na kondoo juu ya mlima.
Now they are drinking from water that is dead in their cisterns, no life, no bubbles.
Sasa wanakunywa kutoka kwa maji ambayo yamekufa katika vyombo vyao, haina zile chembe chembe za hewa.
And yet in this vision, at the bottom of that hill is the river that's bubbling with life. It is flowing, it has life.
Na ilihali katika hayo maono, hapa chini ni mto wa uzima ambao una maji ambayo yanachemuka chemuka na uhai.
Water that is coming from the throne of God, it is cold water, will quench your thirst.
Maji ambayo yanatoka katika chumba cha enzi cha Mungu yana uzima, yataondoa kiu chako.
Because it's cold.
Maana ni baridi.
It is running, it has life.
Yanateremuka yana uhai.
You drink it, it gives you a life.
Ukikunywa yanakupa uhai.
Listen to me precious people.
Nisikizeni watu wa dhamani.
And yet the shepherds have gone up the hill with their cisterns, they're drinking from dead water that is warm in their flasks. No bubbling of life.
Na ilihali wachungaji wameenda juu ya mlima na vyombo vyao na maji ambayo yamekufa yana joto, hakuna zile chembe chembe za hewa.
Every once in a while when a sheep looks very weak, he can pour a little bit in the mouth of the sheep, warm water, dead water.
Kila wakati ambako kondoo anaonekana ni kana kwamba ameishiwa kabisa, anamwagia kidogo maji ambayo haona uzima, maji ya joto.
And yet there is so much river down here, cold, bubbling, flowing with life from the throne of God.
Na ilihali kuna maji hapa yenye uhai, maji baridi ya kuondoa kiu ambayo yanachemka chemuka na zile chembe chembe za hewa kutoka katika chumba cha enzi cha Mungu.
What is the Lord saying to the church?
Bwana anasema nini kwa kanisa?
I was very stunned.
Nilishangazwa sana.
At such a time.
Wakati kama huu.
And he spoke very clearly, directly into the Bible.
Na alinena wazi kabisa moja kwa moja katika Biblia.
Let us go to the book of Isaiah chapter 1.
Wacha tuende kwenye kitabu cha Isaiah mlango wa kwanza.
Isaiah chapter 1, precious people.
Isaiah mlango wa kwanza, watu wa dhamani.
It's a tremendous time in this country.
Ni wakati wa ajabu ulioje katika taifa hili.
I'm very surprised.
Nimeshangazwa sana.
The non-stop conversation between God is pleading with the church, crying with the church.
Yale
crying to the shepherds, non-stop.
Yale mazungumzo yasiyokoma ya Mungu. Mungu ananenea kanisa, analilia kanisa, analilia wachungaji bila kukoma.
Isaiah chapter 1 verse 3.
Isaiah mlango wa kwanza mstari wa 3.
He says the ox knows his master.
Anasema ng'ombe amjua bwana wake.
And the donkey his owner's manger.
Na punda ajua kibanda cha bwana wake.
But Israel does not know.
Lakini Israeli hawajui.
My people do not understand.
Watu wangu hawafikiri.
Listen to me, precious people.
Nisikizeni watu wa dhamani.
That means when the shepherds were at the well.
Hiyo inamaanisha wakati wachungaji walikuwa kisimani.
At the river.
Pale kwenye mto.
They just fetched a little.
Walibeba tu maji kidogo.
And then they went with to the mountain top.
Alafu wakaenda nayo juu mlimani.
That is the wisdom they picked from the Holy Spirit.
Hiyo ndio hekima walioipata kutoka kwa Roho Mtakatifu.
But they have never known.
Lakini hawajawahi jua.
That in the book of Ezekiel 47.
Ya kwamba katika kitabu cha Ezekieli mlango 47.
The man measured off 1,000 cubits.
Yule mwanamume akapima dhiraa 1,000.
And the water was ankle deep.
Na maji yakafika kwenye viweko vya miguu.
He measured off another 1,000 cubits.
Akapima dhiraa zingine 1,000.
And the water was knee deep.
Maji yakafika kwenye kiwango cha magoti.
He measured off another 1,000 cubits.
Akapima dhiraa zingine 1,000.
And the water was to the waist.
Na maji yakafika viunoni.
He measured off another 1,000.
Akapima tena dhiraa 1,000.
And the water was a river that he could not cross. He had to swim and he has to be swept in the direction of the current.
Na maji yalikuwa mengi ya kuwa mto ambao huwezi kuvuka. Inakubidi uogelee na inabidi ufuate ule mtiririko wa Roho Mtakatifu.
The Lord is saying that the growth, the Christian growth in the church.
Bwana anasema ya kwamba kukua kwa Mkristo kanisani.
Will depend on the Holy Spirit of God.
Kutategemea Roho Mtakatifu wa Mungu.
The Holy Spirit brings the wisdom of God to the church.
Roho Mtakatifu analeta hekima ya Mungu kwa kanisa.
And the understanding of the Lord to the Christians.
Na kuelewa kwa Bwana kwa Wakristo.
That is what they faced a little of and they went to the mountains.
Hicho ndicho walichota tu kidogo yake alafu wakaenda juu mlimani.
They took a little bit of wisdom here, a little bit of understanding and that's it. I'm now preaching and they took the sheep in a whole different direction.
Wakachukua tu kiwango kidogo cha hekima hapa, kiwango kidogo cha kuelewa hapa, wakasema hivyo ndivyo mimi nahubiri na wakapeleka kondoo mahali pengine pabaya.
And yet in this dispensation,
na ilihali katika haya majira,
this is the time in which the nations of the earth are looking for solutions.
Huu ndio wakati ambao mataifa ya dunia yanatafuta suluhisho.
They are looking for the truth.
Wanatafuta ukweli.
The global economic recession is right here.
Hali ya uchumi ya duniani ni mbaya sana sasa hivi.
The global famine is here.
Njaa ya kote duniani iko hapa.
The price of crude oil has gone up into the sky.
Gharama ya petroli imeenda juu sana.
There are many things happening, rumors of wars, everything is just mess, floods, people don't understand. Why are floods killing us this time?
Kuna vitu vingi, kuna vita, kuna matetezi ya vita, kuna mafuriko, watu wanashangaa kwa nini mafuriko inatua sasa hivi.
The giant China.
Hata ule mtetemeko wa inji wa Uchina.
Record earthquakes never seen at all on the earth.
Mitetemeko ya inji ya rekodi ambayo haijaonekana popote duniani.
The world is looking for answers.
Dunia inatafuta suluhisho.
But how can we depend on that remnant little ankle level that we fetched and put in our flasks and we climbed with it to the mountain?
Lakini tunawezaje kutegemea kile kiwango kidogo cha masalia cha upako ambao tulichota katika vyombo vyetu na tukapanda nacho juu milimani.
And yet if we had stayed at this fountain of life.
Na ilihali ikiwa tungekaa hapa kwenye mto wa uzima.
The fountain of living waters.
Mto wa maji ya uzima.
We would have grown in the wisdom of the knowledge of Christ.
Tungekuwa katika hekima ya kumfahamu Kristo.
The more we would have grown and grown and matured and gone out, and that river would have glorified the gospel that the pastors preach.
Ndivyo tungekuwa na kukomaa na kuenda nje, na huo mto ungetia utukufu kwa injili ambayo wachungaji wanahubiri.
That is the grass that you see that is very green.
Hiyo ndio nyasi ambayo unaiona ni ya rangi ya kijani kibichi sana.
Depending on the river that is flowing there, the river of life.
Inategemea huo mto ambao unatiririka pale, mto wa uzima.
And so when the sheep eat that,
na kwa hivyo wakati kondoo wanakula hiyo,
they see the true works of the word of God.
Wanaona kazi za kweli za neno la Mungu.
They see healing.
Wanaona uponyaji.
Deliverance.
Ukombozi.
Wisdom.
Hekima.
Righteousness.
Haki.
Stature.
Kimo.
They see everything that is written according to the word of God coming to pass.
Wanaona kila kitu kilichoandikwa kulingana na neno la Bwana kikija kutimia.
But now that they have been scattered in the mountain slopes.
Lakini kwa sababu sasa wametawanishwa juu milimani.
They are starving and they are thirsty.
Wanaisha kule bila chakula na wana kiu.
And they are walking around and they are being devoured by the lions that are in the caves.
Na wanatembea tembea na wanararuliwa na simba ambao wako pale kwenye mapango.
Some of the lions come and say, bring money at the feet of the apostles.
Na simba zingine wanakuja wanasema leta pesa kwenye miguu ya mitume.
Do you know these lions?
Je, mwajua hawa simba?
Those lions.
Hawa simba
are attacking the sheep because the sheep are looking for food.
Wananyemelea kondoo sababu kondoo wanatafuta chakula.
They are so hungry, every small hill they see they climb up, they are hoping to get food there.
Wananjaa sana, kila kijilima kidogo wanaona wanapanda juu maana wanatumai kupata chakula pale.
Expecting some pasture up there on those rocks.
Wanatarajia malisho fulani juu kwenye hiyo miamba.
That is any evangelist that comes to town, they run there that hill.
Hiyo inamaanisha mwinjilisti yote akikuja mjini wanakimbilia kwenye hicho kilima.
And then quickly they say, welcome back, go up, a gunia is being passed, they're throwing money, sack full of money in the vehicle, they go away.
Alafu haraka wanasema weka pesa hapa, wanaleta gunia, alafu watu wanarusharusha ndani pesa zao, wanapack kwa gari wanaenda.
They go there expecting the word of God only to be told, you must sow a seed before you can be delivered. You must sow a seed before you can be healed.
Wanaenda kule wakitarajia neno la Bwana, kwa mshanga wao wanaambiwa kwamba lazima upande mbegu uponywe, lazima upande mbegu ukombolewe.
They are being devoured.
Wanararuliwa.
At times they hear a prophet is coming to town.
Wakati mwingine wanasikia kwamba nabii anakuja mjini.
They run there expecting to get the word of God, some pastures, green pastures.
Wanakimbia pale wakitarajia kupata neno la Bwana.
Only to be told about, if you bring your title deed here, I will pray for you here. Those who have 10,000, I will shake your hand here.
Kuambiwa tu ya kwamba hadi ulete hati yako ya shamba, alafu nitakuombea. Na wale ambao wako na pesa kiasi hiki, nitaguza mkono wako.
Those who bring logbooks of cars, I'll pray for you a special anointing.
Wale wataleta vitabu vya logi vya gari, nitawaombeni upako fulani speciali.
The sheep have been devoured.
Kondoo wameraruliwa.
As they look for green pastures.
Wanapo tafuta nyasi ambayo ni ya kijani kibichi.
Because they have been scattered by the shepherds.
Maana wametawanyika na wachungaji.
Even HIV AIDS caught them up there.
Hata ukimwi iliwapata pale juu.
And it devoured them and finished some of them there.
Na ikawararua ikamaliza baadhi yao pale.
Even falsehood and lies caught them there.
Hata uongo na udanganyifu ukawapata pale.
Some of them are now used to lying as usual.
Wengine wao wamezoea kudanganya tu kama kawaida.
And yet they say they are Christians, they go to church.
Na ilhali wanasema wao ni Wakristo, huenda kanisani.
That is why they were whitish, not white. They are defiled, their white is defiled.
Ndio maana walikuwa nyeupe nyeupe, sio nyeupe halisi, yani nyeupe yao imenajisika.
And the sheep have suffered.
Na kondoo wameteseka.
And they have no clean cold water that will quench the thirst.
Na hawana maji yoyote safi ya baridi ambayo itatoa kiu chao.
The river of life brings wisdom and understanding to the church.
Mto wa uzima unaleta hekima na kuelewa kwa kanisa.
The book of Job.
Kitabu cha Ayubu.
Job somebody.
Kitabu cha Ayubu mtu.
Job 28 verse 12.
Kitabu cha Ayubu 28 mstari wa 12.
He says.
Anasema.
But where can wisdom be found?
Bali hekima itapatikana wapi?
Where does understanding dwell?
Na mahali pa ufahamu ni wapi?
Man does not comprehend its worth.
Mwanadamu hajui thamani yake.
It cannot be found in the land of the living.
Wala,
hallelujah.
Wala haionekani katika inji ya walio hai.
In other words, it must only come from the throne room of God.
Kwa maneno mengine lazima itoke tu katika chumba cha enzi cha Mungu.
He says it cannot be found in the land of the living.
Anasema haiwezi kupatikana katika inji ya wanaoishi.
The deep says.
Vilindi vyasema.
It is not in me.
Haimo ndani yangu.
The sea says.
Na bahari yasema.
It is not with me.
Haiko kwangu.
It cannot be bought with the finest gold.
Haipatikani kwa dhahabu.
Nor can it be priced by the weight of silver.
Wala fedha haitapimwa iwe thamani yake.
I repeat that. Nor can its price be weighed in silver.
Na ninarudia hiyo. Wala fedha haitapimwa iwe thamani yake.
It cannot be bought with the gold of Ophir.
Haiwezi kutiwa thamani kwa dhahabu ya Ophir.
With precious onyx or sapphires.
Wala kwa shohamu ya thamani nyingi.
Neither gold nor crystal can compare with it.
Dhahabu na vioo haviwezi kulinganishwa nayo.
Nor can it be heard for jewels of gold.
Wala kubadili kwake hakutakuwa kwa vyombo vya dhahabu safi.
Coral and jasper are not worthy of mention.
Havitatajwa fedha luka wala bilauri.
The price of wisdom is beyond rubies.
Naam, kima cha hekima cha pita marijani.
The topaz of Kush cannot compare with it.
Yakuti ya rangi ya manjano ya Kurishi haitazaoshishwa nayo.
It cannot be bought with pure gold.
Wala haitatiwa kima kwa dhahabu safi.
Where then does wisdom come from?
Basi hekima yatoka wapi?
Where does understanding dwell?
Na mahali pa ufahamu ni wapi?
It is hidden from the eyes of every living thing.
Kwa kuwa imefichwa mbali na macho ya wote walio hai.
Concealed even from the birds of the air.
Na kusitirika na ndege wa angani.
Destruction and death say.
Uharibifu na mauti husema.
Only a rumor of it has reached our ears.
Tumesikia habari zake tu kwa masikio yetu.
In other versions King James he says.
Katika tafsiri zengine ya King James anasema.
He says we've heard of his fame.
Anasema tumesikia kumuhusu.
In other words we've heard that those who have it are not here for us to destroy and kill.
Kwa maneno mengine nasema kwamba tumesikia kwamba walionayo hawako hapa na sisi kuharibu na kuwaua.
We have only heard of his fame.
Tumesikia tu habari zake.
God understands the way to it.
Mungu ndiye aijuaye njia yake.
And he alone knows where it dwells.
Naye anajua mahali pake.
For he views the ends of the earth.
Maana anatazama hata misho ya inji.
And sees everything under the heaven.
Na kuona chini ya mbingu nzima.
When he established the force of the wind.
Apate kufanyia upepo uzito wake.
And measured out the waters.
Naam, anayapima maji kwa kipimo.
When he made a decree for the rain.
Hapo alipoiweka mvua amri.
And the path for the thunderstorm.
Na njia kwa umeme wa radi.
Then he looked at the wisdom and appraised it.
Ndipo alipoiona na kuitangaza.
He confirmed it and tested it.
Alidhibitisha.
And he said to man.
Na akasema.
The fear of the Lord.
Tazama kumcha Bwana.
That is wisdom.
Ndio hekima.
And to shun evil.
Na kujitenga na uovu.
Is understanding.
Ndio ufahamu.